Mighty, your boy right here, alongside D. Hey, yo, Cox Konkanya. Yeah, Bruko Tundu.
Oni shwela kuyaketa, Benda nanyala musari kumutisa vahakwa.
Oni shwela kuyaketa,
Benda nanyala musari kumutisa kuluna.
Mistake kama hala hala Musali kumwinela ni focus na mafosi saki wa kungala ngala Loka bulela kafela nekeze kondile kuti musiye kubala bala Neke kuliza mulori kuza Jwale hulu kela kuipuza Kuliliza zila kafosa yobu Kubulela kuli kukava nikozo Alabo kilitapa kona sitangu Uye keti lumusi ya mama
chaku Unishwela kuyeketa Petana nyala musali kumutisa Unishwela kuyeketa Petana nyala musali kumutisa kuluna Mr. Peremuno, hey, your season.